Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Ai!
Amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu.
Agasi,
watoto wa vipi wanacheza kote mpaka kwenye matope wanavua wiki. Kama wamegombana na ebito, fanya kama unadukua.
Twende sasa,
unanengua.
Twende sasa,
unapika na pakua.
Twende sasa,
chukua.
Twende sasa,
sema bo 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 bo.
Tunakesha popo.
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe.
Tunakesha popo.
Nasema bo 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 bo.
Tunakesha popo.
Shika pesa tusepe silali mwenyewe.
Tunakesha popo.
Anasasambua
Kalewa,
ana kipeno
Kalewa,
anajichetua
Kalewa,
ayayayaya
Kalewa, we,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
agasi,
Asa baby show, show nyesha lito kupa mama. Baby go, go, mesha usijali lawama. Kana sipi titi, wendofo chichi chichi. Katoto kuchi kuchi, kwenye kuchi kichiki. Venye nyomi kichichi, manyoni tikigi. Twende baka monu kipiti, pinza meshi monu kimbiji. Katoto kana papara, kupigwa nyembe kipara. Mputaka masigara. Nasema po 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 po.
Tunakesha po po.
Tembeza cha ukucha na mwende tulewe.
Tunakesha po po.
Panangu po 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 po.
Tunakesha po po.
Kama kigo mafuta silale mwenyewe.
Tunakesha po po.
Ayayay.
Kimempan.
Oh kidaluso.
Kimempan.
Kaisha leo.
Kimempan.
Somba kama fuso.
Kimempan.
Umu.
Amaboko.
Amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
agasi.
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Sachezesha kilasu,
kilasu.
Akilasu, akilasu,
kilasu.
Sazungusha kilasu,
kilasu.
Kilasu, kilasu,
kilasu.
Aga, kauna kibana kwa kwapa,
kilasu.
Kilete kwa gapa,
kilasu.
Mama unarusha na tapa,
kilasu.
Aha, swa dakta,
kilasu.